Good evening. Welcome to an hour of music from around the world. The program is Earthbeat. I'm Cecil Doyle. We'll be spotlighting Tarab music, the wedding sounds of Eastern Africa, a little bit later on in the program. But we're going to start off with sounds of Mauritania from the late great vocalist and master of the Ardeen, Dimiment Abba. We'll be hearing a song from the late 1980s that made her a worldwide sensation. But we begin with two tracks from Algerian trumpeter and vocalist Belemu Massoud. We begin with a track called Raira Zarga Osana as we begin this edition of Earthbeat here on KRVS.
Thank you. بيها ربيت الكبد عليها ربيت الكبد عليها هيا اخوتي يقولوا كيندي يا لا 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 غير حبيبتي وانا يا لا 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 غير الصرقة وانا مهموم ومدره راني مهموم ومدره اي اخوتي غضبت للدار يا لا 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 غير حبيبتي وانا يا لا 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 غير الصرقه وانا يا لا 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 غير حبيبتي وانا يا لا 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 حبيبتي وانا
Thank you.
Music from Northern Africa by Dimi Mintaba, song 4 from her incredible release from the late 80s. She performs on the Ardeen and, of course, one of the world's greatest vocalists. Before that, trumpeter and vocalist from Algeria, Bele Mouma Saoud, with a couple of numbers. We heard Orient Deluxe as well as Raya Zarga Osana. Here on Earthbeat, on KRVS, Lafayette Lake Charles. Next up, for the remainder of the program, the Tower music, the Swahili wedding music of Eastern Africa. At first hearing, the one ingredient that seems to be missing is Africa, with the various mixes of Middle East and Indian film music that are evident throughout. But on closer listening, you can definitely hear the African influence definitely meshed deep inside. Tarab is home all along East Africa, from from around Kismayu in the Swahili-speaking part of Somalia in the north, down into Mozambique. Mombasa is the Tarab center. So is Zanzibar, the home of the some of the earliest and greatest of Tarab singers on record, Siti Minty Saidi. We hear several classic tracks as from, I think, the 1960s from East Africa. We'll hear Juno Balo in a couple of minutes, Zane and Party, but this is Matumo Zumo, Juma and Party.
Fano apenda idati achele ine zata kili nyonda zili zoni swibu inga penda no na barubu sina la kutenda kwangu zikaribu karibu Bibu Pasina ufito nyonda nimetubu metubu Siwa api anasa zili Zoni swibu Zote zimetusa Basi na swababu Basi na ufito nyonda nimetubu Metubu
Upendo fu na ngaja mi zote ila mtu handa milufufu o mtu handa milufufu lufufu ni matumi zina kula ni matumi zina kula. Mahabadil ya siri ho Mahabadil ya siri ya siri Kukunyonya damu mara Walang haya na tajiri Wala kwa mtu fukara Thuma haya na khiyari Thuma haya na khiyari Khiyari upendwa asiye sura Upendwa asiye sura
Kufurahia anifanya hali yangu aliyoifikiria mengi kuyatarajia yanifanya hali yangu mengi kuyatarajia mengi kuyatarajia.
Tukane wakunga na uzazi ungaleko kitaka kupa hakulete ibarua ukupa usingizini pasi mwenyewe kujua mbua kitaka kupa hakulete ibarua ukupa usingizini pasi mwenyewe kujua kweta pio sikupata bure unajisumbua muhongo wa jangombe sijauramba mwiko usitukane wakunga. Kikombani ukitaka cho rafiki sisa hadi mahabani kituthiki kikombani ukitaka cho rafiki sisa hadi mahabani kituthiki nichawadi hata maji ya shuki mungu aja ngombe sija uramba mwiko usitukane wakunga na utazi ungaliko
mwaja ngombe sija uramba mwiko usitukane wakunga na utazi ungaliko
na ngombe sija uramba mwiko usitukane wakunga na utazi ungaliko.
carrot music from Kenya from the 1960s here on Earthbeat. That was Zane and Party doing Hayari. Before that, Juma Balo and Party with a classic Kem Kem. And Matano Juma and Party began with Sakiza Mpenzi. As we continue with more tarot music here on Earthbeat, this is the legendary vocalist B. Kikude Baraka along with the Tara Ball Stars. A number entitled Magowa Jangombe, as we continue with tarot music here on Earthbeat.
Thank you. upenda watale naomba kina mama umepole pole watoto ulingana msiwabague nyinyi ndio mama muwahurumie watoto ulingana msiwabague nyinyi ndio mama muwahurumie makosa wakifanya makosa wakifanya
here on Earthbeat, I'm mistaken. I was getting ahead of myself on the schedule. That was Abbasi Mazi along with Egyptian Musical Club doing a number called Yatima. Now we move to the legendary Bikikude Baraka along with the Tarabal Stars. This is a number entitled Pakistani as we continue here on Earthbeat.
Yeah, I'm mboni wenzio wana kusema wakungi yami tamboni Shatifu, watu hawatambuani Upita ukijisifu, ujigamba mitani Umeli anzishatifu, watu hawatambuani Upita ukijisifu, ujigamba mitani Upita ukijisifu, ujigamba gamba mitani Gamba gamba mitani Kaze tena alifu Kaze tena alifu Kwa kijiti ubaoni Kwa kijiti ubaoni Thank you. kama bingwa wa kweli. Umefudhu mtihani, umefudhu mtihani. Nikama, nikama, nikama bingwa wa kweli. Umefudhu mtihani, umefudhu mtihani.
Tarot music from Zanzibar by none other than the great collective known as the Culture Musical Club, track that translates as Go Back to School. Before that, the great vocalist B. Kikude Baraka with the Tara Ball Stars doing Pakistani here on Earthbeat, which was produced in Cypress Lake Studios. I'm Cecil Doyle. Join us again next week for more sounds from around the world.
I'm Cody Hiltz. Join my brother Danny and I for Japan Jukebox every Monday at 11 p.m. here on KRVS 88.7 FM, Lafayette, Lake Charles.
Have you ever heard a story that changed the way you saw the world?
I had witnessed the terrifying joy of unbearable responsibility.
We fight for identity, sometimes we kill for identity, but why is that?
I can't let my life be this, because if I give up right now, that's what my life will be.
I'm Guy Raz. Join me each week for inspiring stories on the TED Radio Hour from NPR.
Coming up Wednesday night at 8 here on KRVS.
Public Radio for Acadiana, KRVS 88.7 FM, Lafayette, Lake Charles.